todobaad ka dhamaaday waxa dunida laga xusay maalinta cunnada adduunka oo sanad kasta la xuso 16-ka bisha October. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 400,000 dadweynaha dunida aysan haysan cunno ku filan oo nafaqo leh. Wadamo badan ayay ka socdaan mudaharaadyo kadib markii la waayay raashinkii daruuriga ahaa. Sidoo kalena wadamo ay Soomaaliya ku jirta ayaa qiimaha raashinku uu sare u kacay. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo soo diyaarisay Nalaan Socodsiinaysa Sahra Ciidla Nuur. Sanadkan 2022 oo wadamo badan oo dunida ahi ka soo kabanayaan dhaqaale burbur ka soo gaaray markii uu faafay xanuunka coronavirus waxa baaqday malaayiintan oo wax soo saarka beeraha iyo warshadaha isugu jira. Waxa meesha ka baxay xoogagii shaqaalaha oo lafdhabar u ahaa wax soo saarka dalalka hore u maray iyo kuwa soo koraya oo ay aad u yaraatay wax soo saarkii quuta daruuriga iyo kaalmadii ay wadamada kale ka heli jireen. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo diray fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ku iftiiminayo khatarta ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay ku sugan yihiin ee cunto la'aanta u sababtay iyo halku dhiga sanadkan loo qaatay oo muujinaya in loo kaco tacabka beeraha iyo wax soo saarka.
Today, almost 40% of humanity cannot afford a healthy diet. Hunger is on the rise. The economic impacts of COVID-19 have made the debt situation even worse. At the same time, the way we produce, consume and waste food is taking a heavy toll on our planet. And this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future.
Maanta, ku dhawaad 400,000 dadweynaha dunida ayaan heli karin cunto nafaqo leh. Heerka macluushna kor buu sii kacay. Saameynta coronavirus ayaa xaaladda oo awalba xumayd uga sii dartay. Isla markaasna hanaankeenna wax soo saarka sida aynu cuntada u cunno iyo cuntooyinka aynu daadinno ayaa culays kale ku ah dhulka aynu ku noolahay. Sidaas darteed halku dhiga sanadkan la qaatay wuu cad yahay. Waxa weeye awoodda isbeddelku gacmaheenna ay ku jirtaa. Mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay tacabka aynu maanta samayno.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in wadamadii dhaqaalaha hore uga maray ay la kulmeen khasaare xoogan, halka kuwii saboolka ahaana xaaladoodu ka sii dartay. Wadamo badan oo kaalmo bixin jiray ayaa haatan dhaqaalaha ay bixinayaan ku aadiyo oo kaliya tallaalka fayraska corona. Taasina waxay keentay in dadkii raashinka u baahnaa ay macaluul u dhintaan. Peter Schimmer oo ka tirsan hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegay in qiimaha muceeshadu uu kor u kacay Soomaaliya, taasina ay keentay in dad badan ay ku adkaato helitaanka raashinkii ay u baahnaayeen.
There are rising food prices in Somalia, so what we very much hope for is that donors will be able to step forward to cover these increased costs so that we can continue to help these people who are in such desperate need.
Soomaaliya qiimaha muceeshadu kor buu sii kacay, marka waxaan ku rajaynaynaa in wadamada kaalmada bixiya ay dadaalaan si loo dabooli karo kharashka raashinka ku kordhay, markaasay noo suurtagelaysaa inaanu sii wadno caawinta dadka aadka ugu baahan in kaalmo lala gaadho.
Dalal badan oo Afrikaana ayaa cabasho ka muujiyey wadamo iyo hay'ado hore u caawin jiray oo gaabis ku yimi 2 sanadood ee ugu dambeeyey. Khubrada wax ka qora arrimaha kaalmada amaba deeqaha la siiyo wadamada qaar saameynta taban ee ay ku yeelato ayaa ku doodayay in kaalmadaasi dibadda uga imanaysa dalalka qaar ay ku keento ku tiirsanaan iyo isdhigasho aanay dadkaasi isku filaanin. Waa kan Yaasiin Daheeye oo ku sugan magaalada Boorame.
Ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku in isku haleeyo deeqda wadamada dhaqaalaha leh, in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. Marka waxa tilibay deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kaloo ah kutiirsanaan. Kutiirsanaantu waxa weeye qofkii in wixii la doonayay inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax isticmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yarada u haysiina ka baabaado dabeedna oo qofkii noqdo qof dibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intiisi yarada hore ka baabaado.
Yaasiin Daheeye ayaa intaas ku daray in kaalmada wadamada qaar la siiyo ay u weheliso dana siyaasadeed oo lagu curyaaminayo garaadka iyo tacabka wax soo saarka dalalkaasi.
Marka la sheegayo qoloyinka marka dhaqaalayahanka ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaanta waxay leeyihiin qayb aan wadamadan bixiyo deeqdu markanay bixinayaan qaarkood waxay kale yihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoranyahay dana ka duwan oo ah in wadankani wadan gubaysan jiray oo kale uu gacanta ku sii hayo in xulifooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel deysaho uu arin cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo in uu siyaasadiisa si wadanka saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo ta kala ah inay sameeyeen markan si sabtan ay iyagu waxayeen inay noqoto meel raw material ay ka helaan waxay soo saaraan ay diibay suuq u yihiin markaas sida ogeyd ay taasina keentay inay deeq badan wadan si siyaan markan waa mid ay jirtaa ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo markaa dad faro badinayaan sababta koowaad ee deeqduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay ciddan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in wadamadan kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo daliha ay lahaayeen ugu fushidaan.
Si kastoo ay tahayba colaadaha hubaysan isbedelada ku yimid cimilada barakaxa abaaraha meelaha qaar ku soo noqnoqda iyo faafitaanka fayraska corona ayaa saameyn xoogan ku yeeshay in wax soo saarka raashinka uu aad u yaraado isla markaana dad badan ay macaluul iyo nafaqo darro darteed u la'aanayaan oo ay sii badanayso xaaladda dadka u baahan gargaarka cuntada.
Sahra Cilla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington.